sawirkii 30 iyo 9 lih. Kaniisadda maykii kooban tahay qaybo badan, qayb kore, qayb hoose, iyo qayb dhinac jirto, qayb barkaas jirto, dhammaantii way walaakii kooban yihiin kaniisadda. Sidii tusaale la kingweeli meelun unun korjey waykii kooban yihiin qaybo badan, sida indhowga, afka, sanka, galanta, lugta, qayb walbana shugul angoon ah yaa gabadaas. Qaybta barkeed shugul badan yaa gabadaas, qaybta barkeedna walyar. Laakiin kulishii walaa iskulasho geeyaan hal jid. Saasiyaa eebe tusaale walaalinkasii lankii jidka iisa iraaw usi bara koobe, usoo farahsan yaana barkii eebe lahan usee. Unuun jirka iise yaa ane, usna kaniisadda yaa madi an ay. Kaniisadda dhatiyay dadka ku jirana walaa ki nool yihiin in si wada jir wal aan aamaan, in si wada jir aan hanuunsanaadaan, in si wada jir wal aan bartaan. Laakiin lankii shaydaan jidshay raao wal ma baradaaw, jidkii kaniisadda had tilmaamtina ma raaaw, kii eebbahay aan tilmaamina ma raaaw, kii iise aan tilmaamina ma raaaw. Saas walayki jeedi lankun shaydaan yahadduufsaday. Lankii shaydaan hadduufsadana abaalgudshay weywa in naarta la kitiinbiyo. Laakiin lankii jidka eebba raao sidii u safarina yeelo, walaalki bishaareeye jannada dhaatiyeed inay us kinoolaado, umrigiisna saas yaa kinoolaadee.